ugahemuka utibuka ibitekerezo byanjye byari wowe wowe gusa abisi ndabazi ariko wowe narinzi kutandukanye n'abandi bose umva ndasenga imana izampundi utari wowe Sanyingoyi nagenda saga nimbohe abambona barakumbaza nagira isoni naruca nkarumira kabareka iyo menya sinari kukwiha nemeye ibyo uvuga nizere ibyo mbwira none dore none dore bona umva ndasenga imana izampundi tell you away oh, oh, oh. Sinari nzi ko wowe wansiga ukanya akakageni ukanyenga uwangu mwanzi nakoze iki gituma uhinduka iby'urukundo n'amayobera 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 n'amayobera
Namayobera, namayobera, namayobera.